It's the kids, baby.
My jenga stuck on in the music.
Roof that DXT, baby.
Put some up and see like around the 213. Not suck anywhere, wako, na we wangu wifey. Who can't be selling Zako Tanzan on a HP? Definition, yeah, my pains. Infano Covivi. Infano, ewe. Infano, ewe. Infano, ewe. Infano, ewe. Okay, ni kiss, ni chum, mwa. Baby, ni kiss, ni chum, mwa. Baby, girl, I say ni kiss, ni chum, mwa. Baby, ni kiss, ni chum, mwa. Kwanza mashado, barra divi gogo ni mboko. Nazuru la peku mpoto, na washa mpodo. Nyasafi kosalama, zuru la peku mpoto. Nasema hey, na cheka lenda nkiona vyema nikipenga. Na menya tunda kabla kula na mladenda. Unajua muni akipenda, na kibanda na jenga. Mtoto so clean, mtoto so fresh. Mfano wewe.
Tuneza kunda timu. Mini kawa kocha we mwalimu. Mana penzi lako ni wazimu. Au ni joshi na au jawai ni kata stream. So me nataka tuwe all night long. Thank God what I'm feeling is not wrong. I'm like who you do? Ame ni bamba kweli mana maninje. Tukipenda na penda girl kweli, you feel me? Alright, so okay ni kiss, ni chum, mwa. So shepu mpaka lipsi limeja. Na spama muda wote sui kuka. Pisto imeji koki ratata.
Mfano wewe. Mfano wewe. Mfano wewe. Mfano wewe. Okay ni kiss, ni chum, mwa. Baby ni kiss, ni chum.